AM Records.
DJ Yang dali sa lang Country boy Yang stormy Stormy Yeah Oho, sina hela Ila swazi biashara ya karanga Mali nyonta kwa sela Tangu niko mtoto mchanga Akaniambia, nitatoka nkijipanga Daddy pia linusia nisewe demwa kichaga Nkamwambia maisha karata Akaniambia nani anachanga Nice na piga picha na Yesu Mara nota naitajika sana kwetu Njia safila na ugopa kwenda pepu Shakunyo maja baraka Uwezi nipa ukumu, mini paka rapa Ukinifata Kila napopita, naona pagumu Nimepigika, usina majukumu Oh, oh, na life so easy Bila speedy, lazima uteseke I'm so busy, busy, adinashindwa kwa kicheche Napenda rasta ni mchore Na rangi nyeusi chache Napenda kuwa mkole, wele chache Wanze lala temeke ni gare naro Kijenge juu, nigo kwa masharo baro Usa jembe, itrak bana iko Kabipi itwe Nia, nia, nia Kinondoni masake ni kigamboni Tandala di kimara makoroni Usa jembe, itrak bana iko Kabipi itwe Nia, nia, nia
Utosini sizuliki na miwani Ukitaka bato na mimi umba kibali kwa diwani Usiji sifu na mbio Sifu na ne kukimbiza ndio Nazifanya siyo adimwanga unagopa giza blaza Ziki unaglafu Washuka na popanda Wezi tenzi na wasafu bila bando na nasanda Miki nyesi kwenye bafu uogi bila kuntoa Nojita mnalevo chafu Zijiki zatia madoa Ziki mecha vizi wizi uchezeshi na filimbi Chezo au tabili wikweza mesha nipa ushindi Kocha kavunjika nyonga Kepteni na ungoza ligi Undo Mlima wakitonga weleno sije kwa speedy Boom shakaraka rochino taningojea Sio prun paka maka stelezi nikapotea stamin Na siku maketa ta drafti walweke bondi Mosha maiti bolo usepe na umepewa maiti ya zombie Ilinga na tanga zenchi mpaka baga moyo Mjika soro ndani ndani kwa mkoyoyo What's up yeme, itrak wana iko Kavipi ite Arachuga na mwanza mbea, waka musoma ESM Dodoma mpaka Kigoma What's up jembe, itrak wana iko Kavipi ite
Ili nijue, nabidi uwe spy kama ndambo nisumbue Badaye kwenye game uwe kamanda na ugundue Wenzako wanashuka mina panda fafanue Kuna tofote kata shuk na sanda Conscious rappers upo chache wengi kwa awako real Wezi stanza watch wa datin mpaka 80s what I feel Yep Women lie, men lie, no one speak the truth na Sober boy, siko high straight And the filter yangu kama kisu fake MCs na wake keta Wakijitustu, wakijileta, mina batuanga na wapepeta Na itajika, so kima benzi chokwe kama sheta na wakika Kama diki mziki sitna peta na ponika Maka peni meanza tete meka mebenika Tangu ntoke wengwa wanateseka na tafuto kama elo Tafonona wen ya kote mziki kama mkata wana So inabidi tule wote inaki gangsta Kisharo baro tupedi kiluku wastu Machizo ngare nalo leo mambo yiku uku itrak Masi tumia di wanafiki mewateka Wana kuku shangilio kubitwe vyao vila nesta kani
Sisi mashabiki na promoter wa muziki Machizo mabisi na marafiki Wasap jembe itrak bana riko Na vipi itwe
I'm coming underground swanting I'm a legendary Gangsters need cheese na ma ordinary Wasap jembe itrak bana riko Ka vipi itwe
As usual, we created follow Move to chair, win the house, baby Maneki, this beat, it's the real thing I, F, baby